mukwano gogwe gwange. Hey yeah, love yoye yange. Wali chini nemesa mukwano, okuberanga nawe yakwagalanga forever. Omukwano gwaffe nze nawe teguli kendera. Kajibe myaka bukadde kulibera muka forever. Twagalane tulumye nabo ababitamwa, ife twerage tusaliza baba tugirira. Bamala na budde wawe guno omukwano gwatondebwa. Nawe tuli ku mission yemu eyo kweyagala, tweyagale abennugu baffe, tubagambe nze nawe nze Romeo we Juliet. Abatatwagaliza bangi batwogerera binyi nfaafa, kati manya tebamusuza manyi seye kweka yanzi kange. Oh lady,
your love is my love.
Omukwano gogwe gwange,
my future.
Ebisera byo bye byange,
your love is my love.
Omukwano gogwe gwange,
my future is your future.
Singa nali manyi je batatera agenda je twali genze mukwano labyotya munsoze mpanvu nga tusibeyo ne twewala bangi nga tusuleyo mbuli lwenkulabako omutima guba mugumu buli lwobulawo omutima gweyawulamu. You the only